jo tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere chapantati lewru me hitande 2016 jena yamde soki do studio tamani meden tawa e les maisons de la presse bamako jotti nono do kabaruji du yumar way galo sakira bon competitivity tuna wadama feude dum woni yimbele ministre mabbe kufuno bulbulaji de hollita wedle majjul dum wadi sababu su yimbele njoyom keddile hen watu jono yimbele ministre ma en gombe leedi meden di be kolli metti mabbe leedi do bonandaji be bidu e tayde fu be jokkiti to gollude golleji mabbe di leedi malindi nyaloma kedena yimbe ndemobe leleedi ndi hollitam wiyede dum won yember sappo dido berde wadino leleedi meden dille aswer jabbinonde le majjum ko be cubi hitan hikande ko be kollitiwide odo sisili waran yowade on haybude leedel de fat ciotede nokko kambe ndemobe dum be kollitiwide non tan watta wakkati jono so tidallaaji goddi do ko he mabbe di kuncene hore wakkati jono non bale gonde leleedi meden di noddi dir toppi be leedi malibe kollitiwide sa jewi kaldal e kawral gal non wondi etabirede no yodu himmeji dum won sukabe jokolbe gombe le isa haleedi meden tan dum huncanta hore be kulliti yusa jeewi sukabe jokolbe gobe le baleede le din joppirama tiagal le majjon dum be biso dabareji habnaka dido tidalaji be ngara wadde majjereji mabbe le leedi ndi sekirabdi wonon sembe kabaruji dimen jogino do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade yimbele njoyon kanyen keddi e tuna ngadaado feewde yimbele ministre le leedi meden di dum wadi le reso mopti o li tan wede be do yimbele o do bonanda wadama feewde mabbe le wuddu leedi ndi wakkati jono ministre holliti wiido dum gonga jatti be kolli metti mabbe hono bonandaaji ngatteedi wakkati fu feewde mabbe fa keben famtaade kede Muhammadu Samaseku
nyande alande bonandaaji goddi ngadaama feewde e mangal pade nation zone be kufna blablaaji njoyon jeeba togo keddi ge hen fedde ministre holliti wiide di ngadi hirnaange seware nokku mo goddirdo kilometreji 70 sada faati tenengu higer mobulaaji di chaminaama batte bomboje iraade don e don dun jon kaborde pelli jabe feewde e mabbe kejaado horajo nation zone Mamadou Sali Anadif kanko dun woni horajo fedde ministre holliti metti mun feewde hono dido bonandaaji kan di sefurade hono masibinaali ciatudi di kawruti dun e yambere yiti mawri kufna blablaaji di le adunar ndu fuf nyande aswere nde ana wara jonte kewde joni bonondaaji di satti hewde sanne le sahal e wuddu leedi ndi sifa bonondaaji mabbe di fuf dun ana nandi idi ngade dun fewde e mangal pade oni be e kanye be leedi malibe fay boyal jaati hakke jonte didi kufna blablaaji njoy keddi ke non le bonondaaji ngaddi le badale agelok der sahal leedi ndi nyande aljumar ne dun bomboje iraade chammini higare mobulaaji solas en leedi mali fadde jo e kaborde fellabe nayon keddi ke kewbe barmi hakunde sodas en famabe
le odo bonanda wakkati jono wadi dum wonde yambereji himbeel kubbo ki pobbe kufraaji bula bulay be noddata casque blendi dido yambereji ngada li adnaara Allah ndu fo e mangal mudu wakkati jono waldi nation zinine be kolliti metti mabbe fodi le dido bonandaaji le majjondu be kolliti dum buytata gollodo golleji mabbe di le leedi malindi kede kanko noddata da radio ashuri o kanko ndedo kabaruji ministre le leedi meden di ko halido hen do focci tan Muhammadu Samaseku
jo en kaborde be mi anda ngoni garobe bonandaaji di kabaruji seren di mi kebi di kay kolliti wiide bomboje iraadi chammini higare mobulaaji di tagal dum woni ko be pelliribe jabe wakkati joni o kay adaru kebaado o ana holita metti modi bangal minisma e bibe leedi togo sabi kufuna blablaaji mabbe njon ngoni keddube leedi bonandaaji di fay boyal jaati min fuf mi kolliti metti amen fewde di ana dukkini fasanne kufuna blablaaji leedi togo njo keddo le bonandaaji wattude andandu fu fertade leedi mali totti teddengal beedo kufuna blablaaji ngarbe faabade leedi mali bibe leedi mali jogi be tidallaaji
sekirabo holitinde wiide jeena yamde heɓi silimaji tati ley studio tamani ɗoɗo mbawi neltirde miijoji moɗo hello amen bemal lande ngal mi noddirta phase facebook ngal hollitinde wiide ɗum onon baale gonɗe le leydi meɗen ndi gonɗe le ɓaleri leydi ndi wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde e laamoɓe mbisa ƴeewi kaldal e kawral cinñinagal le leydi meɗen ndi wakkati joni ɗum huncanta hoore hono yimɓele gomɓe le ɓaleri leydi ndi le majjum ɓe mbisa ƴeewi ngal ɗo kaldal e kawral ɗum wono gomɓe le saha leydi ndi tan ɗum huncanta hoore wakkati joni ɓe mbiso himmeji mabɓe ɗi kuccinaka hoore le balɗe garoje ɗe ɓe garan yiyede le laawi ɗi saabi de ɓe garan ɓe jalta ɓe gaɗa majireji mabɓe keɗe kanko noddirteɗo Mamoudou Sidy Bé o kankono hooreje ndeɗo walde ko haalido hen do faccitago Muhammadu Samaseku
les maux dont souffrent les régions nord
tiadale région ngaji saldi e tiadale région ngaji baleri di fuf yo gotum no sifaji riwere nyakiri région ngaji saldi non dun di nyakiri les région ngaji baleri di yimbele hewbe ngoni be ngala golle dabre fuf dun be kedoraki yo leddi kanke ndur non sukabe jokolbe be fuf ngoti kedorade yakawere be région saldi di budi fuf watanede hakile dina be baleri be ana imabe dun natina be labi kewdi midan jidi be jogoromi fuf les sifa goto tamal lab o ana yeli minen sukabe jokolbe be baleri be bama kaborde hono no be salbe ngadini yalla miɗen gattene hakkille miɗen miilaɓe jiɗa ɗum jonte ɗi caggal hannde so ni wala ko waɗana sukaɓe jogolɓe région ɓaleri ɓe min landi noon maajagol jonde nokku goto e kañe maajagol les région ngaji ɗi gattanaka hakkille banggal nantingol ngol miɗen miila fadde nden danko laam o
waɗa
ɓe koliti wiide ɗum wonnoon yewtere humnide yimɓele ndemoɓe leyɗele meɗen ɗe ɓe mbindeɗo yewtere waɗi wakkati joni o le mali fou e manggal muɗum ɗum e tawede fou ɓe koliti wiide wattu joni o eɓe kaaja himmeji mabɓe kuncine hoore ley nokkuji ɗe tinno hono leyɗele ɗen gondi e sottirede no ɗum ɗala ɗum won ndemoɓe gonɓe ley leydi meɗen ɗi ɓe koliti wiide noon tan watta so ɗiɗo dabareji keɓene so ɗiɗo tiɗallaji keɓene dabareji wakkati joni o keɗe kanko noddirteɗo Abdoulaye Kourey si o kanko woni hon ɗum won goto e ndemoɓe to bagguinda to ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Kala ñalawma keƴanaɗo remoɓe ana jogui sosili kertaɗo ko hikka ko ana fawi dow kabaru ndenago leydi ndema ɗi galleji nawtorto immadaraji amen ɗi foof yo batte ɗum noon tiɗala mawɗo o yo tafun keɓal ɓiɓɓe joloɓe haala ndema yata caggal ndenago leydi ndema remoɓe awoɓe e nawtortoɓe ladde ɓe kala ko dawrete yo faɓɓeɗo yimɓele heeɓa gollude ley jaam ɓe kinno golleji mabɓe tawe nokkuji mabɓe nanggaka haɗaɓe huncande hoore golleji mabɓe mbiɗen darda laam o yo wattana hakkille remoɓe ɓe ɗum woni ko holita ley yambere ñalawma keƴanaɗo remoɓe ñande asoere nde saabi so wona ɗum ko hanti fof heɓatake ley ndema leydi ni politique laamiɓe fof ana fawi dow galle ndema
ɓe koliti wiide wattu joni o ɗum woni yimɓele is imrda le leydi meɗen ndi walde Modibo Keita holli tan wede ɓe jeehi ɓe mbutoyi ɗum on ɗatol inditirangol Modibo Keita le leydi meɗen ndi wakkati joni o ɓe darni toon monima dow ɓe koliti wiide oɗo gorko golli golleji kewɗi le leydi meɗen ndi sa ƴeewi kanko woni ɗum won adiɗo fuu laamade ley nokko wakkati nde mali hemtunoon ndima ko muɗum nde keɗe kanko noddirteɗo Djibril Sangare o hollitiwi ɗiɗo heeƴoji gaɗama ɗum woni yitumo wuuri duuɓi temedere oɗo gorko noddirteɗo Modibo Keita ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Un président qui n'a jamais
horojo leydi mo jegitali abada no leydi ndi worri horojo leydi jiddo leydi mun batta ɗum jaati o iwi hen ma mbiyen tan o masimbina oɗo horojo leydi laati sababu ɓiɓɓe leydi Mali ana teddina noon sanne iwde hitande 1960 wadde 1968 goto foof ana huyani noon laatade ɓinguel leydi Mali office du Niger mo mbiliyare uji kewɗi waɗa e muɗum o yo ley laamu Modibo golla usine ngaji kewɗi hono sunatam tamali e sumesk en foof yo ley laamu makko golla o faami gilla law nafa leydi ndema e kañe ɗum waytugol ɓiɓɓe joloɓe banggal usine ngaji ɗum foof yo miijo neɗɗo mo jangga yaayi feewi ley jangguinirɗe mawɗe tubakuɓe kamo neɗɗo joom faamu mawɗo hono oɗo neɗɗo ana hani tottede teddegal latanade min ɗum misali lom
référence pour la génération que nous sommes
hono tundi wori e lumoji bamako ɗino waldinde ɓe noddirta croix rouge wonde ley leydi meɗen nde ɓe gondi hokkidirde juuɗe yumɓele golloɓe ley lumo manggo ley nokku o litamede le majjo ɓe gondi e wutude nokkule mawɗe ley lumo bamako ngo fa yetto yo nokku noddirteɗo boulevard du peuple yimɓele laamiɓe croix rouge ɓe ɓe kollitiwi ɗino heeƴoji mabɓe wakkati joni o ley jetti lewru mai humminiɗo hono yitumo wuuri kamɓe yimɓele croix rouge ley adunare allah ndu fou keɗe kanko noddirteɗo Mamoudou Coulibaly omo ley ɗiɗo golleji ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Immade amen yo fa jama o faama wiide ley galleji amen woni o cenam ɗam fuɗɗata fadde sifamum matede sella goto foof ana hani wadde hono noɓe gaadi hande ni gonɓe ley lumoji ɗi faama wiide ɗo yimɓe hewɓe garata somadi ɗum hana wadde ley tundi min tegtike ɗum nokkuji ɗi tundi ɓuuri foof hewde jama o yettiraka feewi joɗade dow majji ɗum ne moƴƴa nokku sifaɗo o yo lawol sutrama en dow lawol boulevard du peuple ley lummango o on lawol woni iwawaɗo pont martirɗo yaade nokkuji rayɗi oɗo guidron o ɓuuri foof mawnude iwde place kiɗɗo sutrama en fa yotade nokkuji rayɗi laawi ɗiɗe foof noon mbiɗen gonni noon e keƴaɓe gollirde croix rouge leydi Mali eɓe mbara noon temedere e nogoyon ɓe foof eɓe ɓorni noon sayaji mabɓe croix rouge
Union européenne e Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani
sakiraɓe jurneɗen ƴeyallo ɗum ne les région ngaji ɗi wakkati joni en puɗɗiran to kayitoɓe mbi yewtere mabɓe jaɓɓa ɓerde nde ɓe noddiri festival international des rails hollita wede fuɗɗi ila aljumaɗe ƴeɓɓe noon nde to kayito yambereji kewɗi gaɗama ley hendu yimɓelɓe iwɓe iwri ley leydi sénégal ndi kañe e ley leydi mali ndi ɓe jeehi ɓe kawrtoyi ley ngal ɗo kawrital ɓe kollitiwi ɗiɗo yambereji woni heɗum ɗum woni yimɓele hewɓe jiyama toon fa yettoyo fina tawa kañe e concert ji e cinéma ngaji fuu ƴewama toon so iwruto gardan faɗo kulikoroɗo walde amnesty international ɓe jeehi to kuli korotobe kolliti yon imu mabbe kebile afrique do leedele kedude hirnangi de be kolliti wi mali won leedi tata erdi do sukabe robe buri yawdi wattede dewle leedi meden di wakkat jone be gonde hokkude yimbe lo gobe to kuli koroto hakkilaji lobbi pammina du enon kutteji tungi di do di do golleji tagal modu do yimbe le sedibe hollitinde wi jaddi do bonandaji ngada ma fewde e modu en wurute garanti minire fa nokku bop noddirta tassigaabe kolliti wi wakkati jono kanko noddirta Salah Hamadi o kanko no horejo dum won almami en to tassigaato le majjube bi dum no biro almami en gombe tombe o do biro yimbe chapantoto e tato anale hen wakkati jono o do neddo subama tiagal ko walde ho conseil islamique yehi to nokku noddirta tassiga idum le lamu en songo wakkati jono kanko almami o do holliti wi wala fu ko ni fana makko sono wadan julde fewde e leedi ndiyala jam e dedjalan nyiba le mali fu e mangal mudo secret do katte nyalom hande kabaruji meden dimi jotu on sanne hedade hejo jame wakkar jono min kertniki jotal dido won yimbele kedi be min de réseau sego secret bo litindi de fa hande fati je hetan honno andir onno yotere meden de an heddi tiagal